kati gwe bikole kwa manyi yaja kawawa mokope Mungu ekitiwa ky'omwami mu maka aba mukyala ekitiwa ky'omukyala mu maka aba mwami woyo ekitiwa ky'omwami mu maka aba mukyala ekitiwa ky'omukyala mu maka aba mwami woyo webaze mukama alina gwe wasiima nga yakusiima naye mweyagale bambi ate mweyagalize mugambe bw'oti kyeneyagaliza kyenkwagaliza aba wakitiibwa ala atulungamye okweyagaliza ebirungi ebitalinwalina ebyegombesa abo nga batwegombesa ekitiibwa ky'amaka aba mwami na mukyala ekitiibwa ky'amaka aba mwami na mukyala okuva mu famire yo nejolaze nejoyitira yonna zekawawa yangamba mama zekawawa yangamba tino abemimwa baveeko bageyani yafedda baba basumboye bamimwa gyabwe ogambye besonyiwe ekitiibwa ky'omwami mu maka aba mukyala ekitiibwa ky'omukyala mu maka aba mwami woyo ekitiibwa ky'omwami mu maka aba mukyala ekitiibwa ky'omukyala mu maka aba mwami woyo abaami n'abakyala oyagala okuba n'amaka nga malungi yagegombesa omusajja sigala musajja omukyala mukyala mwebyo byensaba mukama saba tuwemu abaana ezadde eddungi n'abaganda bagera nti n'obufumbo ye mwana ko kyenkugamba mukwano abazadde tuli kyakulabirako eri ebitonde byonna ekirala kyembakutiranga imwa abaana muli eyatondebwa omuzadde asigala muzadde asigala muzadde omuzadde muzadde n'abakyala mbasabye kwewa bitiibwa basibire ntanda nga mbagambye kwewa bitiibwa yajja kawa Mungu.